Isaiah 6 verse 1. Ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya ngambona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo umsila wengubo yakhe ugcwalisa ithempeli. Verse 2. Ngaphezu kwakhe kwakuma amaserafi ilelo nalelo lanamaphiko ayisithupha ngamabili lamboza ubuso nangamabili lamboza izinyawo nangamabili landiza. Verse 3. Elinye lamemeza kwelinye lathi, ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebaothi, wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Verse 4. Izinsika zomnyango zathuthumela ngezwi lomemezayo, indlu yagcwala umusi. Verse 5. Ngase ngithi maye kimi, ngokuba ngiphelile, lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile, futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile ngokuba amehlo amabonile inkosi uJehova Sebaothi. Verse 6. Kepha landizela kimi elinye lamaserafi liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo elalithathe ngodlawu e-altare. Verse 7. Lathinta umlomo wami lathi bheka lokhu kuthintile iindebe zakho, ububi bakho sebususiwe nezono zakho zihlanguliwe. Verse 8. Futhi ngezwa izwi lenkosi lithi, ngiyakuthuma bani, ngubani oyakusiyela na, ngase ngithi bheka nangu mina, ngithume mina. Verse 9. Yathi, hamba usho kulaba bantu ukuthi, yizwani, yizwani, kepha ningaqondi, bonani, bonani, kepha ningazi. Verse 10. Yenza inhliziyo yalaba bantu ukuba ikhuluphale, nezindlebe zabo zibe buthuntu, ufiphaza amehlo abo funa babone ngamehlo abo, bezo ngezindlebe zabo baqonde ngenhliziyo yabo, babuye baphiliswe. Verse 11. Ngase ngithi, Nkosi, koze kube nini na? Yathi, kuze kuchithwe imizi kungabe kusaba khona ohlala kuyo, nezindlu zingabe zisaba namuntu, nomhlaba uchitheke ube yize. Verse 12. UJehova azadethisele kude abantu nencithakalo ibe nkulu ezweni.
Verse 13. Yebo, noma kusekhona ingxenye yeshumi kulo, yona yakubuye ishiswe njengomtherebite ne-oki, okusiqu sakho simlapho kugawulwa khona inzalo engcwele isiqu sakho.